From a EC to a Jozi. Mrepo kala was close to Vezu Planet TV. Buddha Flash. Pagamisi Lali. Dabulela nakubahlali abawuxhasayo umbono wami. Yo, CSE.
Dabulela ngethuba nje ya. Yenzile ngaphini. Banganyanza kodwa sewuyenza ngaphini. Blueprint Studios. Dabulela ilali.
Yeah, we did it again. Now we on top, cause we did it again. Gotta thank God, cause we did it again. Did it again, did it again. Now we on top, cause we did it again. Gotta thank God, cause we did it again. Yeah, we up, cause we did it again. Did it again, did it again.
From a EC to a Jozi. Namanyani melilali ndiliqhawe brand Xoki. Fika kwami ube ngaqondi. Ewe ndibe nazo iziphoso ngoba ndifike ndiyingcosi. Ngisakhumbula bengazitholi. Xhosa trap ngekabhumi, hayi bo lo kwenzeka ntoni. Umbono wami ubengawuboni. Mna ndaqhubeka ndapusha, mna ndiyazincoma ndilikroti. Ibivunguza imimoya kodwa uThixo uye wandithwala. Iziqhamo zam ndazibona ngoba kaloku ndatyala. Yani imvula lazongoma kwatsho iza ntyala ntyala. Abandixhasayo ndiyababonga, nina bandinika amandla. Yeah, yeah. Siyenzile kaphinde, ndiliqhawe ithi uphinde. Ndiyaphambili soze ndijike. Mabancama bafuna lindimizike. Buddha Flash ndiphakamisa ilali ndide ndife. Yeah, yeah. Ngibulela abahlali ngabalibali ukuxabama. Baxhasa imizamo yam ngazilibali iintshaba zam. Uzize zivusa umfutho wam nemithanda zasekhaya. Mna nguba uthemba lam, ndiyikumkani yokukhanya. Mna ndiyakucekisa ubumnyama kodwa ndineziphoso zam. Ngoba ndingumntu ke nam, le industry njengomfula onzulu. Futhi ogcwele uqam ukuzibona uqabele phezulu. Loo nto ayo ntwana.
Yeah, we did it again.
Yeah.